godina wallagga baha fi horro guduru wallagga ke satti namoni kuma ibbato kofi kuma sagal tamishani oli ke isani rabukani jirachu isani motumman nanno oromia ibseja sababa buki insa namotanka na ilalchise kara addaddati ni kuma walittikabun ni mullata namotanka isani rabukan warana motumman hidattota motumman shani jede wa mufi hidattota nanno amara fanno jedamani bekamanu komatu angawonni komishini ittisabala motumman nanno oromia namotanka isani rabukan kana devisani tabuda fi yali gocha akajirani dubbatu sahaidamto midamtota hogansa motumma fi ittigafatamtota ittisabala asosii sudani gabasa ittanu qopesitetti takasa
nanno oromia godinale horro gudru wallagga fi wallagga baha kesset namonni qef qabenya san rabuqi famani bakka addadda tfacani rujechun juratoni godinale kanenirra radio sagale america bilbilan dubise ibsaniro obwagarin jurata godina horro gudru wallagga ana amururra akechenitti namonni gandota digdama ol kesa buqi famaniro kanindu anis jurujechun ibsaniro
anane amuru gande digdemile makabdi gande digdemile masane kesa akanti sadde tumata promo nanno sanarra buqe jiduda sababni tiruke mo datto ta amara danne datto ta amara tu umata darare umkenya ganda samollamu yaya danga yaya tobe gande sidden sidden barkalle kankana jedaman kesa umanni buqe bakkota dadda mukajelatti delanis wanhun tuman darara majira fatalle tumba fati bani achikesa kan indume kan immo enilu budan bemmo ori sagate mana sagate bagate tejir
namni nagenya koti fin sodadda maqa ko en ina jiran dokko jirata godina wallagga baha ta ulsani kan ibsan hidatto ta shanetu nuqisa jirajechun ibsaniro
jira ko wallagga gidda yana worada anger gutte andodi dicho kabaliu
wallagga ana gidda yana nanno ander gutte onashane ni jiran ana limutote mafasiin batanu jirinu ratdu kase dangarre jirra qamu motum mattiyenne namanu birbatu damne umna saniti wolwanteet bukullu facafenne yu ingunje fattan jirani hada jolle shan yajisan worridate kun awala lin rokani dubar lulame kangegefame muddega fididdama lonsa amna jirani dufani walittu kasam boda samicharraf ne jirra am ana giddayana ganda inchote dichon gaddef nujenne nutisega dukasarra jirra
ogganan biro dimmota communication oromia bo haylu addunya namonni kuma tamalla kawman godina le lamanirra qesanirra buqifamaniro kanissamaniro jechun dubbatani
namota nagarate tiyefate alella rawata sababa kanan namonni qefi qabenya sanin rabukan injiru kesuma wallagaba kesat namota kuma dibatokko kuma sagaltami sagaliti dibba frefi sagaltami tokko zuta achare warikun alella shanen rawaten warake qabenya sanin rabukan idaychat kana walqabate tuga kona genyana ndu sanatti umame dukani motummani namota qef qabenya sanin rabukan kana gargaru da tattafi addada tasisa jira tasisa sturechat gamatokoni qef qabenya sanin takadeyani fi naganano sanata sgete sura umna shororke sa shane dabam si surati tarkamti wanadada fudacha jira
namni kamran nagenya kofan sodada maqango hiwama minjechudan ibsan rakko isan ragefi enyun akkarat rawatame akkanan ibsan jiru
oga managudatu fani anagodamo namigan kanarga fani namurutatu fani namotajje fani anagoda ummi managatti sei pakattika horis no kanarga fani akka demeli namotaga namokudata tokani sanajje fani namurutatu sami namila namotse fakanjigadeba
qamole gocha kanarawatani addabastani bektu enyu daisan
kunna addara kanma delto seri fata shundra masano satu amma mesa alle kanu kan kalge fani mesa dreni be kadatani chuda kanulle plastik qabatu wonni kanmo hunuma namanaanno qabatani saanno basanno ya jidene sanan aratun ya saanno jeri kata kanat chuda sanu san sab arwani kanu dala tarechu
timma jratonni kasan fanno to jratto tabqise jechu dan himatanif obo hailu gafadde akazichu dan devsani
ai sababuni warri kana adessani akawan motummani ubatte tarkanti fudanne dwaralalani waran raso bai chara nanno sanati jalkaru anuchi dikha te shane da bandinani tani ummata sane kana yechan mo akuman kana andura sinif se nanno ero kiramute rakon uma misana gama tokkon shane ni rako ummata ratti getitten lubunna ma bai ture gama kanin mo fintale yuna fana maradi patan kanachu matti dalatani guddatan kan shaffatani bosona fenan tuturejat isankun tarkanti fudatani ummatarratti Kanaf simpanya amarati, simpanya afan oromo dubatu shanetu, wali injirenyo ummata jekudaf, ikani tarkanti kudate kun kiramuti kan umami yom, onkololesa kesa, lubuna mokoda shanetar besana kesa, oromonis amaris jira kanaf, ummata kanam bakabu anotonte in, ummata kan olintibu sudaf, gama gaman kandeman, fint aleyi, gama nana afan oromo dubatu shanevi,
Komisinin hoggan sabala sodafi kafam tota misoma oromia lammile bukanif deggar sa saisa kajuru ipsejira. Obagarramo olika iti ana komisinera komisini hoggan sabala sodafi kafam tota misoma oromiati.
Fakkaatuun kan horro guduruus kan wallagga baastiyyootti qindeessanii fidaa jiru. Amma namoonni bukaan kun rakkoo yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waan humna ka'ummoo magaalatti baqateetu jira. Kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mixiyanii bukaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaa fidaan akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara harole mulle kira mulle kan dadhabamoo naqamtuma irratti bu'e isaaniin akka qaqqabu ta'aa jira jechuudha. Kan ji'a sadiiti kan eeyyamamee garuu hin ji'a tokko amma deemaa jira. Kan Wallagga lixaallee akkasuma Kaashmandoon otoona fi Dakatti Bambasiitti kanneen buqqaaniin jiru isaaniin illee godinni karaa danda'ee gara sanaatti geessee jira. Kanarraa immoo naqamtu irratti of eeggannoof akka taa'u jenne akkasitti geessaa jirra. Kan horroo guduruus maafi kaampiitti baqatanii nyaataan rakkoo addaa tonta xinnoo tasgabbiidhamne akka itti oomishmudhamne rakkoo nageenyaa nuufaa fooyya'u dhagaasiisan qaban kanaan immoo irratti hojjetamaa jira. Garuu dhiibee dhufee kun nyaataaf mudatu immoo nullee sa'aatuma sana qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'ee fi kana gaa guyyaa guyyaatti hordofne bakka rakkoon jiru ilaalaa jirra jechuudha.
Dhimma kanarratti ministeera nageenyaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne. Kan mootummaan hidhattoota shanee jedheetti waan kan isaan waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhanii of waaman himannaa mootummaan yeroo garaagaraatti isaan irratti dhiyeessaa jiru haala turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahidaa Amxoo Finfinneerra.